just. There is no curse that can take me down. I couldn't work. Back then they thought that I was done. Mina sengihlule ezintweni eziningi futhi even worse engacishe ngakwitha. After ijozi nezinto zashintsha ngasola ngikomedla yodwa ngedwa. Unkulunkulu ngifuna ngedwa. Uthi kwemfana kedala ushisile manje ukukhanya kuyobona ngu. Bonke laba babekusindisela bakunika ithulu slowimele. Now I'm back with this venom njengolaqasha. I'm here to call it. I'm full of life ngiphuza ngafisa. Mase ngithandile khanda laxhapha ngiphenduka umalema. Lemculo suyipolitiki. I'm doing so hypocritical. Man, I got this game on this palm of my hand. I know they doubt me, but I'm still here. So push out this panic and candy. Oh, I can't sorry, can't sorry. This was one game, though.